vile na kupenda nita kupatia.
Nafasi kwa kwenda mbele makao makuu Arusha Tanzania. Ali Kasele, number one.
Kama Kenge.
Oscar Ule, Mzee wa Kashua City, Japan. Mchaka, 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 mchaka.